Ndi kampola atogumikiriza sebo okumala ebbanga
ebbanga obaddewo okumala kaseera ngolindirira mukama gwaleeta
obadde mwesigwa eri Katonda ebikemmo bya setaani obiyiseemu
olwaleero mukama kyakoze ekikulu amukama tukufu endagaano gye mukoze eri Katonda mu bulungi ne mu bubi temunakumagana Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe endagaano gye mukoze eri Katonda mu bulungi ne mu bubi temunakumagana Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe
akulayiridde mu maso g'abangi kale anaaba mwesigwa bulijjo
omukyala anaalekanga w'abasajja bamwegwanyiza agamba anaakugonderanga
omwami wo kale nayakugambye anaaba mwesigwa mu buli mbeera
musabenga mukama abalungamye mukuume endagaano yammwe
endagaano
gye mukoze eri Katonda mu bulungi ne mu bubi temunakumagana Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe endagaano gye mukoze eri Katonda mu bulungi ne mu bubi temunakumagana Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe
emirembe n'essanyu mukama byagaba bibenga nammwe bulijjo
buli kiseera okwagalana okwesigangana n'okugumiikiriza mu binywezenga
okulwanagana n'okuyombayomba mize emibi egy'omujewaleeka
n'okulandazenga mukama Katonda mubeere n'essanyu mu maka gye mukoze eri Katonda mu bulungi ne mu bubi temunakumagana Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe endagaano gye mukoze eri Katonda mu bulungi ne mu bubi temunakumagana Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe endagaano gye mukoze eri Katonda mu bulungi ne mu bubi temunakumagana Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe Katonda kyagasa wamu kugamba teryali kyawukanya mpaka magombe teryali kyawukanya mpaka magombe.